akwatidde ekibiina kya NRM bendera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Yoweri Museveni ategeezezza nga bw'agenda okuteekawo ensimbi ez'okulaakulanya abavubuka mu mutendera gwayise Youth Parish Wealth Fund nga ze yawulidde ku ezo eza Parish Development Model basobole okwekulaakulanya ddala mu kisanja ekijja singa n'abawangudde obukulembeze bw'eggwanga nate kino kituuseewo oluvannyuma lw'abavubuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala wano mu Kampala Kawempe Division okuvaayo ne beemulugunya eri President Museveni nga bamutegeeza ng'ensimbi zino eza PDM bo ng'abavubuka bwe bataziganyuddwamu ate nga azze n'abakulembeze abatali bamu mu kibiina kya NRM bamusaba lunwe nga baagala bateekebwewo ensimbi ezikulaakulanya abavubuka ku mutendera ogwa parish. Na wachitio President Museveni ategeze zanti ya sindi zino zigenda kutekebwa wawo mchisanje chidja wabula na sababu giyomo akasenti wali amulonda de ya bere President we gwanga lino olone nkula kwa na yomo gondo ya yongele kukukala e gwanga Uganda bireo na President Museveni ya yongele de wali mdivisioni ya kawe mpe mchibuga Kampala nga wenja kawulu waka mzayo ata mwuntabia kukulendeze we gwanga na olone kwa hiru President Museveni ya yongele kuwenja kalulu agena mdivisioni ya machindie jagenda kubeera olunaku olwaleero ku kisaawe kya Buziga Islamiki jagenda okuteeka olukungaana olusookera ddala olwo nayolekera Nakawa jagenda kuba nayo ng'ate awenjezaayo akalulu mubala.